This is part 10, Communion, starting with Lord, I am not worthy, pages 692 to 693.
E te ariki e hara hau i te tangata tika e tomo mai ai koe ki raro i tōku tuanui. Engari kia pua ki kaumai te kupu a ka ora tōku wairua. Mā te tinana o te karaitia hau e tia ki ki te oranga tonutanga. Mā ngā tōtō o te karaitia hau e tia ki ki te oranga tonutanga. Ko te tinana o te karaiti. Ko ngā toto o te karaiti. E te ariki ko tēnei kua pāmai ki o mātu ngutu hei kai. Kia puritia tēnā e māta ki te ngā kaumā. Arā ko te mea i hō mai ki a mātu mō te wā. Hei rongoa whakaora tēnā mō ngā taumutunga kore.